gudoomiyahan gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa saxeexay bayaan cusub oo ku saabsan caafimaadka caafimaadka bulshada, kaas oo wax ka badan ku sameeyay tallaabooyinka hadda jiray ee caafimaadka bulshada ee lagu talagalay in laga yareeyo faafitaanka COVID-19. Baahinta ayaa sii socota oo u baahan in markii dadku ku sugan yihiin gudaha fagaaraha dadweynihii, isla markaana aan awoodin inay masaafada bulshada u dhexeeyihiin 15 daqiiqo ama ka badan, waji shararkii ayaa loo baahan yahay in la xido. Xudeeyaha dawaadeysha ee isboortiga iyo kulamada madaalada oo ay ku jiraan dacdooyinka dugsiga sare khafaalo qado ayaa la qaadi doonaa Jimcaha. Tallaabooyinka kale oo caafimaadka bulshada ayaa la qordiyay ilaa 6 Febraayo. Macaalimad waqooyi galbeed Iowa ayaa u dhintay dhibaatooyinka jiray COVID-19. Terry Dundurand wuxuu ahaa macalin dugsi dhexe iyo tababaraha kubadda laaliska ee Woodbury Central. Waxay markii ugu horreysay ku soo birtay degmada sanadkii 1991. Sida laga soo xigtay dagaal raadraaca ah dhimashada macallimiinta Iowa, xogeyaha dugsiga sare ee waqooyi sare ee magaalada Sioux City ayaa u dhintay dhibaatooyinka COVID-19 bishii Oktoobar. Markii hore degmada dugsiga bulshada ee Sioux City kama faalloon doontaa garida. Dadka u duundalalo waxay leeyihiin xubiniinta shaqulaha ma aysan joogin iskuulka markii ay cudurka qabeyseen. Gudoomiyaha gobolka Reynolds ayaa cambaryay mudaharaadka rabshada wata ee dacada xarunta US Capitol, laakiin wuxuu weli la dacsan yahay shaqooyinka aan sal iyo raad toon lahayn ee su-aasha ka qabo dacdinimada doorashada madaxweynaha. Reynolds wuxuu sheegay in wararkaas uu ahaa mid aan la aqbali karin, loona baahan yahay in kuwa ka mas-uulka ah sharciga lala tigsado. Laakiin waxay sheegtay inay walaac tahay in kala bar dadka wax doranaya aysan rumaysanin natiijada doorashada iyo in wax laga qaabto arintaas.